Sijui kanta una kesho, kaningali na uwezo kuifanya ntaifanya di mwisho. Mwambieni uyo devo, smogopi shetani, sagodi yuko nami hadi kifo. Kanta una kesho, nipe nguvu na uwezo wa kijana na akili za mzee. Daima niwe imara, wasiniangushe. Naona saa kila siku ni zawadi toka Maula, na so haja gani ushike tama mama, majaribu isha oe ae. Nataka madui zangu watashikana na zao njama, siwaogopi na simama ma ya kiama yao yajae. Yendo pesi na songa nae, wanashanga kuna stress na kuanga nae. Naishi sansi na kesi mahakamani, au deni za madhirani, nko fresh ndena ndani. Oh yeah, yeah.
Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtafash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, mfanye sugu wewe. Wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke.
Siamini jojo vile naishi life ni ngumu kwa mini isi ndoto. Sijui kesho vile itakaa, kwa hivyo leo nitaifanya kaa kidogo. Wairidhishi roho, yani sana, tena sana. Hata wale wananchukia wananiheshimu bramisi kidogo. Si baba iki nkisikia mkiongea na zidi kuwapa miki zogo. Na kama sasi smami, staki life niache matani mtani. Mwenyezi mchungie familia yangu na pia za wale wote sauti yangu anaisikia. Tupe afya nzuri na maisha matamu, barabara zetu zinyooke, waone mfalme ni wewe. Wakupewa shangwe ni wewe, wakupewa shangwe ni wewe.
Hey! Na ogopa Mungu peke, wanadamu kija kumtafash, naomba Mungu mtete. Maneno yao yasinyumize, mfanye sugu wewe. Wakitrai kumtisha, naomba nisitetemeke.
Me and my people, we never die. Say we live forever, and forever we multiply. And wherever we go, nini ni waneza ni show. Takasi na kitu, uko na mimi kila siku, kila siku. Wewe peke
na Mungu pa Mungu peke. Wanadamu kija kutafash, naomba Mungu mtete. Maneno yao ya
More music at gospeljingle.com.